It's your boy Icon Bundy.
Remember where you got from. Stop your music powers, don't see old.
Smash and beast so that we run them. Let's make
jam master. Inchi kele pa bondi kuna ipost. Inchi tefi wadi lo munzinga. Alo. Wachita shan, eba yoyo ati twalai kalashan. Kale kale na dipona na mukalale I. Wetata na obola ne njiri. Vena mediba dito mama hookups. Inchi tefi, baya shimia phone. Ha, yeah, baya shimia phone. Njendele na wana kashumu longo na laba tuwala kui baya shimia phone. Shele na tu kuacha mutumba ya fuaka ya kaba kwei baya shimia phone.
Na wasa po kumutumi na padewa 95
baya shimia phone. Baya shimia phone.
Biggie mana control nzinga. Elo aina chinona no kupinga. Chikonko achani nde mfupa mkoshina kalimoni mpatwa ne minga. Mkono mwene filu ndufuru. Fiambo kushupa njekuru. Yotempa bala isaba kuru. Iziro tuso wapanga bujuma. Kushile na kape forward. Tubilu na ifika party five zale soat. Kumabidi mwa isula boto. Yei mwaya paife ya pangu mamoto.
Ha. Yeah. Baya shimia phone.
Njendele na wana kashumu longo na laba tuwala kui
baya shimia phone.
Shele na tu kuacha mutumba ya fuaka ya kaba kwei baya shimia phone.
Deti wishi wenga ni biwi leni no kunango ni biki
baya shimia phone.
Yeah.
Na isanga shani muri ya gona. Tefe finangu na ipe na ikonomi. Nde umfa kwa tumwela wachepa. Aweshe mofi omutimala pepa. Wetata peta fiali asuka bangala. Intina wagelo mibili nge sofu. Na isanga njendele china mpofu. Teku black iris kiambiko. Ini beats.
Yeah.
Baya shimia phone.
Njendele na wana kashumu longo na laba tuwala kui
baya shimia phone.
Shele na tu kuacha mutumba ya fuaka ya kaba kwei baya shimia phone.
Baya shimia phone.
Let's go. Smart guys and kill. Na chimpa mwene na mala. Na tenda nile dizeo kusalwa mpala. Yubali kema suta panshila mala. Washile na chifoni na indela maya. Na chimpa mpana senda na melisa. Na mupisha mwati ni mailo kwiza. Jevela tukuli underscore. Jintu mefoni fiat stika. Oh my god.
There's no response from the requested number.
Baya shimia phone. Baya shimia phone.
Njendele na wana kashumu longo na laba tuwala kui
baya shimia phone.
Shele na tu kuacha mutumba ya fuaka ya kaba kwei baya shimia phone.
Baya shimia phone.
Rock Jesus Niki.
Baya shimia phone.
Nane mwine nda chetekela sana. Ilingi fichitika udeza ngashala. Na tichimu konke veno nine na ipompa. Na pitana kulisa ichiki na musenda. Na tampa no bulendo ninchetekela nde musanga. Kafika na tumafoni ya shima. Chikushe bale tatelo bafuma. La pano nda shimika na fuaka ya fuma.
Ha. Yeah. Baya shimia phone.
Njendele na wana kashumu longo na laba tuwala kui
baya shimia phone.
Shele na tu kuacha mutumba ya fuaka ya kaba kwei baya shimia phone.
Mr. La D Rashie Pre
baya shimia phone. Remember where you come from. Some your music powers don't see old.